Ingoma is dedicated. Kwasi washai kushow hawezi. You can't make it. Believe in yourself, man. Believe you can make it. And all those niggas in the struggle, shout out to you all. Vicky Mills once again. Ah, my name is Vicky Mills. I believe in myself, Vicky Mills. I say, how a haters wanna die kuniweka down, but check Vicky. Sirudi nyuma. Mukipenda mneza meza wembe, mukipenda mneza nita majina, but me sijali, siringi, usinite tausi, bila wasiwasi, mini takupa help. Ah, I remember those days, when I was left alone, maparo kunigeuka na kustay alone, life ilikuwa teachings, harder than stones. Ah, yeah, solution kawa kunitupa, ocha juke CPE results ilikuwa badness, mutama boys kunicheka. Trust me, ilikuwa like an horror. I never mind John and trust in Jesus. Alini direct nikarudi bila kupinga. The God's kingdom hakuna kitu impossible shaito. Ashindwe forever. Believe in yourself. No one can turn your dreams. Believe in yourself. No one can turn your dreams. Believe in yourself. No one can turn your dreams. Believe in yourself. No one can turn your dreams. Ukijamini utafika far. I never thought man I will reach this far. Wale nicheka saa hii wana cry so far. I pity them but don't mind them sir. Maisha imekuwa ngumu. Wana tucheka tukihaso jualisha fika far. Mbona wana cheka. I promise them pia mimi nitafika far. Mtaani kuchangamuka buda. Kazi ni kazi buda. Ukijoka kinyonge utaka ki hopeless Buddha, my time inabidi Buddha, don't be lazy Buddha, kako fiti kuroga changamuka Buddha, kibasta rhymes, changamuka ma rhymes, tukutambue Buddha, don't mind them Buddha, ah, jie, haters wacheze mbali, hawajasikia hip hop ni kio ya jamii, na bila mashindano mpaka watakam kuti, jie, watakam kuti, believe in yourself, no one, can turn your dreams up. Believe in yourself. No one can turn your dreams up. Believe in yourself. No one can turn your dreams up. Believe in yourself. No one can turn your dreams up. Disgusting. Warembo wanajianika kwa streets ati Buddha ni hustle. Mategi nao kubeba wase. Buddha chunga utafanywa kichungi manze. Set na kudiscourage. Hii life ya wizi si fiti manze. High fit na life yako manze. Chagua kitu ingine ufanye manze. Kauna jua kupika mandazi. Kauna jua kushona viatu. Kazi ni kazi, apana chagua kazi. Ukijua kachusi, utabaki jobless. Asanti sana, Mungu baba ulipea kila mte talanta baba. Cheki sasa mina roga baba. Najua day moja nitakuwa Vicky baba. Vicky Mills niko hapa baba. Nachafua mistari nikiwa roga baba. Vicky Mills niko hapa baba. Nachafua mistari nikiwa roga baba. Believe in yourself. No one can turn your dreams up. Believe in yourself. No one can turn your dreams up. Believe in yourself. No one can turn your dreams up. Believe in yourself. No one can turn your dreams up. Believe in yourself. No one can turn your dreams up. Believe in yourself. No one can turn your dreams up. Believe in yourself. No one can turn your dreams up. Believe in yourself. No one can turn your dreams up. Yeah, yeah. Vicky Mills. Yeah. Achana na bunde man. Tafute kitu ya mano na zadu. Vicky Mills. Ganya Mills. Yeah. Ganya Mills. Vicky Mills. Yeah.